You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ua wala unisi o whaala potopotonga ile malo tele ina ia whaatunwina se komisi suesue se Royal Commission i ta alonga pele tupe po o peti petinga ile atunuu. Olo iei se tali tununga inisi e lava le si la fia ia a fianga o tangata mai ta alonga o Mate Matenga ma pele tupe i le iei o se so o tanga i ia ta alonga po o pele ngā tupe ma ngase ngase o le ma fawfau. E ova i le lua se fulma le wha piliona ta la i le tausanga e wha alu e tangata anu au se talia i ta alonga pele tupe. O le ova i le afa o le a o fai po o le se fulma le wha piliona ta la e wha alu e tangata i masini poka. Na sa unua le wha tonu o le Alliance for Gambling Reform le susunga i le wha whiangainga i a Reverend Tim Costello. O au se talia le atunu o lo o au pito silion tele ai le tupe ngaua tangata maita alonga pele tupe pe a fatusa i si atunu u uma o le lalolangi. Tolu se fulu pasene le tangata e toatasi au se talia e silia tuai i le atunu u o Singapore lea o lo tūlanga lua. Na saunua Reverend Tim Costello e iai le so otanga i le ta alo fa asolo atoa le pele tupe le fa autauta i masini poka mangase ngase o le maa fawfau.
The dopamine released in the brain that hits the pleasure center with the force of cocaine. Pokies are the crack cocaine of gambling, which leads to rapid addiction. Gamble responsibly is as sensible as saying use heroin responsibly. If you're addicted, you're addicted. And from addiction, the shame, the silence, the mental health issues start to occur. And I have to say, with the ubiquity of sports betting ad, people with mental health illnesses are the ones who often take up gambling, because that hope that I'm a winner, that I'm not a loser, is just pumped out of them all the time.
Le whawhenginga ia Reverend Tim Costello le whaatonu o le Alliance for Gambling Reform. Na sauno fo ele whaatonu o le Monash Gambling and Social Determinants Unit le susunga ile ya Associate Professor Charles Livingstone wa mata ona mala malama le ausu su e isi le so otanga i le ta alo le whaautauta i masini poka ma whaafita uli o le maa fawfau. Na ia sauno a onisi e amata i le ta alo e whaangaloa inisi o whaafita uli ma maa futanga o le so i fuanga nei pisa ma le toa lua po la lava nisi whaafita uli i maa futanga wha le so i fuanga nei ia ele pine ae sa au fai ilu mao le masini poka pe fia itu la se ilonga ua ngau uma ona fato a alu ese ai lea. A manu malo ua fia fia mamanatu ai o se au ala faingo fia le mauai le tupe a afa ia ina mangau ua toe saufa alau soso o e tuli le ngau lea se ioo ina mama atoa lana tusi tupe alu uma lona tutongi aele i faia se whaatau o le ainga. Onisi e whao ngā masini poka mano o fuanga e so sola iai ona o a fianga mai le sā waina i mafutanga whaa le ainga po o whainga whaa ilonga lanu ma whaa ilonga tangata anisi.
And one of the other forms of stress, of course, is the sort of discrimination and difficulties that non-English speaking background communities often experience in our big cities. And I think the increasing evidence that non-English speaking background people are suffering disproportionately when it comes to the harms associated with gambling.
Le whaatonu o le Monash Gambling and Social Determinants Unit Associate Professor Charles Livingstone. E iei le au whae o tupe mai masini poka e whaamalo sia kalapu o na tuwina i le malo, mō polo kalame whesoasoa ni ei i tangata e mawai whawhita uli o le pele tupe le whaautaute i masini poka. E whaingoa ina o le Community Benefits Scheme. Peitai i se suesu enga a le Monash Gambling and Social Determinants Unit, na iloa ai, o le tele o tupe ia mai masini poka, e toe folo lawe kalapu e tatongi ai ana tangata whainga luenga po o na pule. Ai afa pe o se kalapu ta alo e pe o se kalapu AFL po se kalapu la kapiliki. E toe alu le tele o le polofiti mai masini poka i tutongi o tamata a lolea kalapu.
Clubs, of course, will say that everything they do benefits the community, but that's very difficult, for example, when you've got a big football club, such as an AFL club or a rugby league club, which is actually giving most of the money to elite sports people and to elite sports facilities. So what we end up with is a scenario in which over 70% of revenue that's claimed to support community actually ends up going straight back to the club themselves and benefits only the club and in many cases not even the general club members.
Nasano Shane Lucas o le Victorian Responsible Gambling Foundation o le fautuanga sili o na taua a whapea ua le mawhai o na tuu louta alo I masini poka e ui ua alu umai au tupe. O le teimile nei ua tatau wai o na sa ili se fesoa soani. Ua e le mawhai o na taofi ta pā se fesoswani mei se isi o lou ainga, se isi o uso a tangata, sa uo, ma wāla au ile tenleo au aunanga o lo o mawhai ai o na mawātu fesoswani.
We're certainly very conscious that the first thing I think anyone needs to do who's feeling that they are experiencing a gambling problem is to really find that person within their family, within their friendship group, to talk and to share their problem, and then to look for the forms of support. In Victoria, we fund gamblers' help services across the state, which provides a combination of financial and therapeutic counselling to people and can link them to a range of services depending on their circumstance. But really the first conversation, I think, needs to always be with that trusted other person.
Shane Lucas o le Victorian Responsible Gambling Foundation. Ma na saunoa le whawhengainga ia Reverend Tim Costello ua tatau ona iei nei se suasuʻega whaapitoa se Royal Commission I tā alonga pele tupe I le atunuu I le loto I tuʻuga solofanua, tuʻuga taʻifau, tā alonga lakapiliki, tā alonga AFL po o le a lava e tatau ona faia I ai se suasuʻega I tā alonga pele tupe ae mai se lava I masini poka.
I personally believe, like we need it with banks, like we need it with aged care, we need a Royal Commission to expose how captured we are, because the message is out. Most people hate pokies. Every survey says up to 75% of them in Victoria want them all removed. So you would think democracy would demand that of government. No, it doesn't, because of political capture by donations and easy revenue.
Le whawhengenge ia Reverend Tim Costello. E mawhai o na maua, whesoaswani mai le Multicultural Problem Gambling Service I le tasivalu o o, valu limaono, valu selau. Tasivalu o, valu limaono, valu selau. Po o le Lifeline I le tasitolu, tasitasi, tasifa. Lifeline, tasitolu, tasitasi, tasifa. O le ripoti na whaamaupopoina e Peggy Giacomelos mo le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.